bigeze hasigaye kwiruka umutima wabaye amabuye sinzi uko nzabikubwira ko ngufitiye feeling maybe ndagukunda This night Fasi fasi ndaku haike Mazu kwara kata kata ndaku ha You're so shaka Full time Tuli babiri full time Tuli muri rumu ndaku popa Ubu nije nawe Ii choro jose Nijo full time full package Maybe ndakukunda.